Samioko ni kutaza nilifasi Anizivi muni kwa na kupile Laku ina nilinosi kuhusika
Ukashwa Nika nyanda fela Anikoni za kupila Mwalifasi mungusi na wena Zazi ukashwa Nika nyanda fela Anikoni za kupila Mwalifasi mungusi na wena Nika nyanda fela Nika nyanda fela Nika nyanda fela
Kuitatela bupilo Kusiku kulovala na palelwa ni kusama Lipilo zeni nani azikwani my baby Ni wana fela wena my love
Nika nyanda fela 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 Kupila kusiona Nika nyanda fela Kupila kusiona Zazi ukashwa Nika nyanda fela
Prosper Munga Ikachio Vene Kebi